chikaro ngoyombera chikaro nganwanira chishiba ngoromfa chishiba bawa aki sabula bana basajja tubalabukidde n'abakazi bitala bibazikiridde kali kubonya changa mukwano tumire n'omwami wange oli kwenjagala bitegere hallo yenze kwoyagala kwagala tali kuyombera hallo yenze kwoyagala kwagala tali kuranira sagala kolumya chechi musagala kolumya kwemanya ndi mulavu ngaino siloko katusaba n'obuvuyo timu nosemba wano tulino kwenkana omulala lwafunye moja wengawera nkolokoto kutematema nze kugamba omusajja kwata kozesa wuyo bakuwa omusala kale buli kimwera kikyo z'omusajja mukuma naye sirwana mbura songa ya mwami wange nolavu kazanyo buzanyo siyomba na mukyala munange be batulimba enjawulo temuli torwana mbula omusajja waawe tensonga kyokola tokola lutalo walaina mwana w'abandi siye yamukwana yamanya abasajja no. Teri atukiridde atakitinga ndaba kisingako nga kyakola kyokola ne mumakinga kuno yakowa okunyizira night and day omusajja kitinga day by day bobalaba benkanankana leka nawe tobanga tanalaba agamba nkoye nva mu meeting ate badde private meeting nowulira omutwe nga gukwetoolola mwana wa mama simerachi sagobalavu yange kulwa meeting manyira wagenze mu cheating funira omulala replacing tuvuganye mu love competing bwemba nkwetaaga ne byoyita nabyo mbyetaaga naye ate buliwo binyema olwo funirawo mangu shotikasirana mbura songa ya mwami wange nolavu kazanyo buzanyo ziyomba na mukyala munange be batulimba enjawulo temuli torwana mbula omusajja waawe tensonga kyokola tokola lutalo walaina mwana w'abandi siye yamukwana obudde bukuyitako nsabo jijeyo lavu ya kitayo jodingisa ebyo byoni mbalimbango yenda yenda funirawo mulala gwe mbatisa bopima ng'obudde bukuyitako terangano dewaka baby bawotukira opitirawo mu kisenga nenkuwa ku kamasaji eyo ye love enyuma 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 eyo ye love enyuma 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 sirwana mbura songa ya mwami wange nolavu kazanyo buzanyo ziyomba na mukyala munange be batulimba enjawulo temuli